and ones. You went crazy on this one.
ZWAP.com.
Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Uso mbuzi wa mei, kama na changu ni pay. How many days taki kusikia kama na changu potea. Mood swings kabembea, najue mekupotea. Tribe yangu ni mzaramo, hutuneza kuongea. So, deni ni deni kikudai mimi, wakijia wenzangu ni shida. Sia tucheza na kama kitawa kucheza na cheza na mira. Gears na change ya ngani, uko chini ni shigi ni shida. Kama na mdai for it, so kasa kilipa dadake for reader. To the next chapter, hype touch rap, that's better to kishisha container. Kama kawaida, wendo ni wangu, wangu, msame sikusema. Uwe mazane kunyenyo kemtema, diiza na kula bila kuimenya. Mazi za Kenya zina kufa, eto nasama mina kaka mkenya. Usfe kisa mboga, zipo za kumwaga. Fresh kidogo na nadina kaitu, raga, raga, raga. Pati kidogo minyama, kinyama, tunachomo tazani wa chaga. Bitch better hope my man na kuja na don kwa kota mazaga. Kama cha kwangu ni pewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe.
Hey, niko na lunyo kwa phone, tuko za mbuzi ni wewe. Kama cha kwangu nipewe, heni ndo zangu ni lewe. Habibi ni wangu mkewe, wretch, kosewe. Kosoe, kosewe. Pizuli. Lawyer, 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 lawyer. Niko zone, tuko stone, si concert, come niko show. Hini Mustang, wezi ya four. Chana chini, bonga na flow. Kujiji, bongo abroad. Hizi ndome na bonga na God. Mashallah, bizo na pende, ra, ra. Asla, usiku mchana na nga. Shen kwa wingi, wasafi lazima wanga. Chokora, hizi streets ni hamu na gun. Nupadana tu masala, Zazibar mnazi kwa ba. After that, nagena pa, bila shamba bado na la. Lazima, lazima, zango nipewe. Minifisi skachi tama, so lazima nipewe.
Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe.
ZWAP.com.